okutandikira musaza Buddo mbaka wa government ya tule Kalungu Saif Katabazi achomedde abalambuzi ba masomero e Kalungu olobulaga javu obwaviriddeko n'omuyizi okufiira ku somero erya Royal Nasaran Primary School eruka ya Bajja era alangiridde ebikwekweto ku masomero e Kalungu agatalina bisaanyizo. Omusasi wa Fensubuga Muzafalu ya bilina
ala DC Saif Katabazi abadde omukawe ebitagambika asinzidde ku ssomero lya gavumenti erya Kapere Memorial mu kibuga Lukaya. District ya Kalungu ebadde etongoza omulimu ogw'okuzimba ekizimbe ekipya ku ssomero lino kya bibiina bibiri ng'omulimu guno ogugenda kuwemeta obukadde bw'ensimbi 86. Ala DC Saif Katabazi agambye nti amasomero mangi mu district ya Kalungu tegalina layisinsi nga n'agamu abaana bafuniddeyo ebizibu abamu ne bafa kyokka nti ba inspector oba abalambuzi ba masomero e Kalungu mu kifo ky'okulambula amasomero gano okulaba oba gatuukiriza ebisaanyizo bwe batuukayo eyo ne babawo obubaasa nga basirika kyokka nti n'abakulembeze e Kalungu abandisitukiddemu ku bizibu ebiri ku masomero gano basirise busirisi.
Amasomero mangi e Kalungu gonna tegali registered, amasomero mangi gonna gakola byago. Twafiiriddwa omwana wa Nerukaya naye nga weetegereza omwana yabye yafudde, omwana yafudde accident naye nga accident it's negligence of that district and the school. Omwana muto wa miaka mwenda yafiride katanda kadeka satu ba inspector tebagenda ku masomero we bagenda ku masomero kasaba kwate base ye yakachi ebisigadde nga basirika nga ndi mu meeting inspector ngamba twagenda nga yati tebatukiriza olwokuba essomero lina satekiniko munene wakola wakola wochi waje wala district enforce
amasomero amala district ye Kalungu getongoza project ezitalizimu kuliko eriabu esakopu enabwato mugombola yerwabenge linalyo bagenda kulizimbira ekizimbe kya bibiina bibiri nakyo kigenda kuwemeta obukadde bw'ensimbi 86. Era abakulu batuuseko ne ku Kasali Primary School ebukulula wano batadde obukadde bw'ensimbi 59 okuddaabiriza ebizimbe ebikadde ku ssomero lino. Wabula bakansala ba district eno nga bakulembeddwamu Ssaalongo Gerald Kiggundu akiikirira Town Council y'Erukaya basigadde batolotoma wakati mukulumiriza nti amasomero agamu ge bayisa mu budget ya district eno enatera okugwako gamba ng'essomero lya St Jude Lukaya ne Bukula Holy Family district ekyaganya okutongoza okuddaabiriza amasomero gano. Ssaalongo Gerald Kiggundu alumiriza nti sente ez'amasomero gano batandise okuziwuwuttanya.
Leo buli yake buli Kalungu bwetugezaako okulwanyisa ate nga buli promoted by some leaders bwe bulese ebizibu amasomero mugalaba agamugaine nyafa amalayi gigi agambe gamenyebaga dibwemu ebyo fe byetulwana ne sente ezisiddwa nga zakola kizimbe zikikole kale kizimbe tekinnakolebwa naye ate sente zaali bwe tekinnabonakolebwa
ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzafalu e Kalungu mu Buddu.